iki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse neza dususuruke.
Adieu l'Afrique, Chine, Afrique, Chine.
Adieu l'Afrique, Shida Ningabirama Crispin. Ijwi rya Amerika turasosuruka. Uwizeye wirurindo mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati mwaramutse. Uwizeye we yego twaramutse nawe sumeze neza. Uti nshaka indirimbo ya Rayon Sport nkayitura abafana ba Rayon Sport aho bari hose ishimishe namwe abanyamakuru ba VOA. Uwizeye turagushimiye cyane. Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Mugisha utuye ku Gisozi I Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri WhatsApp guteranyaho rimwe 202 441 931 ati ndasaba indirimbo ya Bushali yitwa Kugasima ishimishe abana bo ku muhanda Kugasima na Teotime uri Kabuga twiganye muri college APEC Remera Rukoma.
Kugasima. Nateye moyo irani kugira gasimu sigaro bubo bona shatsu buzima kizinga kirira kizuri sima kubona ingaje nanye nyakwa ruguharu rinziru gasima 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 Chomoka hachibona afita masomo modeke nuko zarura sinje wahise mizinzira zimibere u aho nitizi kofi yabadingo ndebemo inganji yabu zukudumfa nago mtafobo kazunga tahanyinda mbubu twesa duweo hili batabi mariji yetimi uwemo mneri watu nagatin wananya gasani umbonyu kuno tanda jobi kaneri soni nadosi yetimi kwa nafuye mungu ni bada sika bada temba gado tinukadi Shajaro tarja, chai joka ja Chirele nari ndimo jara vai mukara Kwara kwa miye ina kukabara za Nuzi ewe asasa puma kanda sasa Ati mo irani njira gasim Sigaro bubobo na shatu buzima Ichizi nga chirira chuzuri sima Kuboni nga jinanyi nya kwa rugu haru rinziru Kugasima, 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 kugasima Navuye muhira ngeze inahango ndenega ikizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igigomora sinari nanze matera soko navutse bugeta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umugeta nubunaza amaza kanatirutire kareka nifata umwanzuro banwatse sambudu niko guhiga amagisha mbacake fungudu intambwe nambuda inkono hanze namnura nakwepe mizuguzu Shajaro tarja, chai joka ja Chirele nari ndimo chara vai mukara Kwara kwa miye ina kukabara za Nuzi ewe asasa fuma kanda sasa Ati mo irani njira gasim Sigaro bubobo na shatu buzima Ichizi nga chirira chuzuri sima Kuboni nga jinanyi nya kwa rugu haru rinziru Kugasima, kugasima, kugasima Kugasima, kugasima
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu Africa Unite ni Bob Marley. Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Tuyisenge Aaron w'i Kanombe mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho neza mumeze mute. Tuyisenge yego twaramutse neza kandi tumeze neza. Na urakomeye uti mumpa indirimbo ya chorale urugero iyariyo yose. Tuyisenge nguhitiyemo iyitwa ni ikihe kintu.
Ni ikihe kintu gikomeye Imana hayo umugisha. Ni ikihe kintu gikomeye Imana hayo umugisha. Maniti uyu munu ntabwo yaba wenyine ibagira umadamu na Eva ubuko katangiye icyo gihe Uzagezi meruka Ukwe watangi chonjie Uzagezi meruka Adamu na Eva Watambukaga Adamu na Eva Wachimbajira Adamu na Eva Wakarevana Adamu na Eva Wakamwenyura Adamu na Eva Warasekaga Imanu gayo yabaye umuherekeza Umwana wayo yabaye umuherekeza Umwuka wera yabaye umuherekeza N'abamarayika babaye abaherekeza Bari ni bishimye bari banezerewe Bari ni bishimye bari banezerewe Amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije Igishimo byari bibuzuye igishimo byari bibuzuye igishimo byari bibuzuye igishimo byari bibuzuye Ibyabereye muri Edeni igishushanyo kibiza mu ijuru Ibyabereye muri Edeni igishushanyo kibiza mu ijuru Iyaba abatwisi barimbukaga iyaba abatwisi barimbukaga Dufitu bundi bukwe uzabera mwijuru
Yesu yarakoye
ntamwerekeza uzabutaha
Yesu yarakoye
ntamwerekeza uzaburiya Umugeni wa Yesu yararimbishijwe arareba Kinyana muru hongore Umujeni wa Yesu Yarari mishijwe Ararewa Kinyana muru hongore
Deka mugire mukunzi wanje Ni utabizura baruta Usani mbaraje Ni mbara izo mumisozi
Mukunzi wanje nuwanju wanje na unitumu sanjie muramenye Nimubyute umukunzi wanje
Mukunzi wanje arambwira ati haguruka tigendere tigire mu mbinga Simisozi mukunzi twicare maze tumwenyure Turebe ibyiza cyo muri iki gihugu
Ndirabura ariko ndi mwiza nka mahema ikadari Ndimo ndebe nabi Ndirabura ariko ndi mwiza
Icyo rero
ni byiza ni mwiza
Itegure
kuzata ubwo bukwe Nijiza ni mwiza
Itegure
kuzata ubwo bukwe Niyo dufite
itwibutsa
ubukwe bwa Yesu
Tugiye guta
mu ijuru Edeni nshya yateguwe
Amaraso
Mwana w'intama
Yasheshe
ku musaraba
Niyo nkwano
Yesu yatanze ngo tumubere abageni Yerusalemu Yararimbishijwe Tumwitegure aza tujyane mu iyo
Yemwe we
hahirwa uzakubitirako Gatwenge muri cyo cyumba cy'iyondaro 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 Kandi ibitwenge bizasatura amatama Bizabara umunezero Bizabara umunezero Bizabara umunezero Bizabara umunezero Bizabara umunezero
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke nshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa Ruhumuriza Sami yanditse kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndasusurutsa abantu bose duturanye mu karere ka Gicumbi cyane cyane abo duturanye mu mudugudu wa Musetsa akagari ka Horezo umurenge wa Kageyo mbatuye indirimbo umugoroba y'umuhanzi Bigizi Gentil maze rero mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
hari ni mugoroba unaniwe bagufashe kurikijwa amategeko igetse mani waru naniwe ariko byari ngo ngangupe byari ngombwa kunca shinyagurira kandi bakubeshira nikicyatumye utikiza kandi jambo ryawe rikiza nikicyatumye utikiza kandi jambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha mbese ko ari kuvuga byaha saa kumi n'ebyiri zirenga yafashwe n'abatangi bakuru mu mwanya wa polisi yendega akarengane bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo ntibyatibye yaciri urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba makumyabiri na batatu bakumvise bakora inkoni inkoni ibabaza bakwamisusa bakurega ibinyo baragushinyagurira kandi bakubeshera
Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.